Ila mimuza kuni na nyotata Nimefanikiwa nimejipata Numana nikipito watu oh my god Oh my god wanashanga Siku furu minaringa Twende zulu twende sinza Uliza Mindota Star Nananga Kabisa Naita Kilasa Andasta Amasta Mindota Star Nananga Kabisa Nifoka Nikosta Nika master
Nataka kuondoka na mimi bila hela 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 bad fella Boje kama boje kama boje ka hela
Shoko kama hizi wala mimi sinyaga Usijeni tuzu sababu ya jina We mzima Kwaza siku uzi sichaki na kima
Mindo star star Nananga kabisa Naita kila sa Understand I'm a star Mindo star star Nananga kabisa Nifoka nikosta
I am pelekesha 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 baka aseme stop Haya tetemesha 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 don't stop Ajino wana man poshi wana man bai wana man papi wana man azan Do it, Santa Ajino
Hey, you're trying